Square Music.
Dira ushanipa
shanipa
ndo wangu rubani na kwea pipa
pipa
sabani vitu navyonipa mama
pipa
chumbani nyachi kodi shalipa
ulivyo umbika chuchu sasita kinita naitika naitika usiku nje ndita mapicha picha ona
Baby nata,
nata,
angata,
nata,
basi kata,
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 baby nata,
nata,
angata,
nata.
Aya.
Namganda, ganda, oh kamaruba namkanda, kanda, shona. Nime sana, sana Wazungu wanakuja Yani bakanja,
bakanja
Bakanja, sio baibuda
Ulivyo umbika Chuchu sasita Kinita naitika Naitika Usiku nje lika Picha, picha Oh, naridhika Naridhika
Basi kata,
kata
Oh, kata Baby nata,
nata,
angata,
nata,
basi kata,
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 baby nata,
nata,
angata,
nata.
Bijoka soko, ropo ropo,
ha,
sasambu. Moko moko
Haa.